kitu gani?
Mose.
Ulisikia wapi?
Unatetemeka we kitu gani?
Queen B.
Baby uliona wapi? Ningekuwa mwanaume, ningeamini mke wangu akienda out na mabeshte na vingi ya mpesa. Oh, drink to me.
Ningekuwa mwanamke, ningeamini mume wangu hata akirudi nyumbani na lipstick kwa shati. Simvurugi labda ni erogi.
If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga. If I was a man, ningejua wapi pa kukuzaga.
And if I was a woman, I would never hang out a man. Cause wangu nge ni jomaro, nge ni paki nyongo, nge ni wajwa kwa mbo.
Oh, shari, tulia, wacha na my pressure.
Taibeba bila aibu.
Chana na pressure.
Baby nipe boxers, mimi nitaidunga bila aibu.
Chana na pressure.
And if I was a woman, singeogopa takupekeje mume wangu.
And if I was a man, singeogopa takulamba lamba mke wangu.
And if I was a girl, I would leave the girls to go alone.
Oh, Shari, tulia, wacha na pressure.